waxaad nagala socotaa sbs somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
cimilada kulul ee austreeliya ayaa keeni karta in sannadka oo dhan tamar qorrax laga dhalin karo, sidaasna tamarta qorraxdu qayb lixaadla ay kaga qaadato koronto dhalinta dalkan austreeliya. Sannadihii 2021-kii ilaa 2022-kii tamarta laga dhaliyo qorraxda iyo dabaysha ayaa ka badatay korontada guryaha laga isticmaalo, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay taariikhda austreeliya, sida laga soo xigtay xafiiska tirakoobka. tan ayaa muujinaysa muhiimadda sii kordhaysa ee tamarta la cusboonaysiin karo in lagu haqabtiro baahida koronto ee dalka, waxayna sidoo kale ka turjumaysaa isbeddel weyn oo dhanka tamarta waarta ah. qaybtan ka mid a barnaamijyadeenni Australia Explained waxaanu ku baaraynaa sida guryaha loogu xiro biraha ama muraayadaha korontada qorraxda ka dhaliya ee solar panelka la yiraahdo. waxaa Australia ku sii kordhaya baahida loo qabo in qorraxda korontada laga dhaliyo, waxaana loo arkaa inay taasi tahay mid ka qiimo jaban qaababkii caadiga ahaa ee hore korontada looga dhalin jiray. Dr Archie Chapman waa professor ka tirsan jaamacadda Queensland kuna takhasusay arrimahan. wuxuu sheegay inaysan raqiis ahayn oo keliya, ee sidoo kale ay culayska ka qaadayso shabakadaha ama nidaamka korontada dalka.
The solar energy has a few benefits. It has a benefit to the individual who installs solar on their home.
tamarta qorraxdu dhowr faa'iido ayay leedahay. waxaa ka faa'iida qofka guriga ku xiranaya, maadaama lacag uu ay u baaqanayso ama u badbaadayso. koronto ayuu gurigaaga kuu siinayaa intii aad koronto gadan lahayd, marka taas ayaa ah sababta koowaad. laakiin waxaa sidoo kale jira faa'iidooyin kale, matalan haddii baallayaasha ama fiilooyinka korontadu ay dhacaan ama jabaan, waxaa yaraanaya culayska shabakadaha korontada, gaar ahaan maalmaha aadka u kulul oo dad badan ay koronto badan isticmaalaan. korontada qorraxda laga dhaliyo ma yaraynayso oo keliya qiimaha, ee waxay sidoo kale taageeraysaa qaababka lagu soo saaro ama lagu dhaliyo korontada nadiifka. hase yeeshee, korontada laga dhaliyo dhuxul dhagaxa ama dhuxusha 60% ayay ka tahay koronto dhalinta dalkan Australia, sida ay sheegtay hay-adda Energy Australia. waa kan mar kale Dr Chapman.
Generation in Australia is still largely provided by coal-fired power station and anything we can do to offset.
koronto dhalinta inteeda badan Australia waxaa laga helaa warshadaha dhuxusha ku shaqeeya, marka wax kasta oo lagu dhimi karo korontada laga dhaliyo dhuxusha waa wax fiican, laguna yareynayo wasaqda hawada lagu sii daayo, waxna looga qabto isbeddelka cimilada. Stan Kerben waa madaxa Solar Victoria oo sheegaya in kadib waqti dheer oo lagu tiirsanaa warshadaha dhuxusha ee Australia, balse hadda loo wareegayo dhanka tamarta qorraxda.
We're in the middle of a transformation to renewable energy. The Australian government has committed to 82% of our.
waxaan hadda bartamaha uga jirnaa isbeddel loogu guurayo tamarta la cusboonaysiiyo. dowladda Australia waxaa ka go'an in 80% korontadu ka timaado tamarta la cusboonaysiiyo, sida qorraxda dabaysha, marka la gaaro 2035. waqti fogna ma aha. waxaa aad u kordhay biraha qorraxda ka dhaliya korontada ama solar panelka, kuwaas oo la saaro saqafka guriga dushiisa, taasoo korontada laga dhaliyo qorraxda ka dhigaysa qayb weyn ee tamarta dalka.
Solar on people's roofs, rooftop solar is now existing in 4 million Australian homes. That's about
muraayadahaas guryaha saqafkooda la saaray ee hadda waxaa la saaray guryo gaaraya 4 million, taasoo u dhiganta 30% guryaha keligood taagan oo aan dabaqyada ahayn. Mr Kerben ayaa sharaxaya in inta badan ay dadka guryaha la xirtaan muraayadahaasi, taasoo u sahlaysa in dadka kirada ku deggan guriga ay korontada ka helaan tamartaasi la cusboonaysiin karo.
In most cases, the person who owns the home is installing the solar, but there are rebates and incentives, certainly in Victoria.
inta badan qofka guriga leh ayaa xira muraayadaasi korontada laga dhaliya ama solar panelka, laakiin waxaa jira nidaamyo qarashka looga dhimayo si dadka loogu dhiirageliyo. runtiina Victoria iyo gobolada kala qaarkood taasi waxay dhiirigelisaa dadka guryaha leh inay xirtaan muraayadaha sama dhalooyinkaas maadaama aan qarashka muraayadaha qoraxda aan waqti degdeg la soo ceshan karin inta badan dadka guryaha kiraysta lagulama taliyo inay iyagu muraayadahaasi xirtaan waxaa sharaxaya Mr. Kirban
It's not generally something that is done for the tenant to install at their own expense, the solar, and that's because it's going to take a few years.
Aadiyan ma aha mid uu qofka guriga kireysta uu lacagtiisa ku xiro muraayadaasi qoraxda ama solar panelka. Sababtuna waxay tahay sanado badan ayay qaadanaysaa in qofka lacagtiisu ay u soo laabato ama u soo noqoto. Waxaa dadka lagula talinayaa in qofku baaritaan ku sameeyo websaydada dawladda si qofku u ogaado qarashada qofka loo celinayo iyo waxyaalaha kale ee lagu dhiirigelinayo dadku inay xirtaan muraayadahaasi qoraxda korontada ka dhaliya websaydka uu qofku u baahan yahay inuu booqdana waa energy.gov.au tusaale ahaan solar victoria waxay qofka u celinaysaa $1,400 marku uu qofku saqafka gurigiisa saarto solar panelkaasi taas waxaa dheer inay bixinayso $8,800 oo deyn ah oo aan dulsaar lahayn si qofku ugu gato battery waa kan mar kale Mr. Kirban
And in New South Wales and South Australia and other places, Queensland, there are equivalent incentive schemes, but you'll need to do your own research.
Gobolada New South Wales, South Australia, iyo qaybo kamida Queensland, waxaa ka jira nidaamyo la mid ah kan Victoria oo dadka ku dhiirigelinaya inay solar panel guryahooda ku xirtaan. Laakiin qofku waa inuu baaro gobolka uu degan yahay si uu u hubiyo waxyaalaha loo ogol yahay ama uu heli karo. Iyadoo adduunku hadda uu u socdo sidii hawada looga saari lahaa wasaqda carbon dioxide-ka la yiraahdo yoolkuna yahay sidii loo gaari lahaa 2050 in wasaqdaas eber ay noqoto taasina ay tahay diiradda ku hayaan dalal badan oo Australia ay ku jirto macluumaad dheeraad oo ku saabsan gobolkaaga booqo websaydyada gobolka ama energy.gov.au si aad u ogaato lacagaha lagu celinayo haddii aad go'aansato inaad solar panel gurigaaga ku xirato
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.